Tamani, toutes les voix du Mali.
Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe ono e jaam hannde alkam saare noge e capantati e go'o lewru juillet 2014 yapmide sappo e jeego ƴaɓɓori mi sinma capantanayyi e joyi le studio tamani maison de la presse min gondi Bocar Sory yettunda on kabaruji goɗɗuɗi e ñalawma o hannde on compititi wiide rewɓe mali ɓe ena ana e yambereji yitma wori fa ñalade hono hannde heeƴanade e rewɓe afrique rewɓe ɓe ena dardama tinno tewta ande kaɓiɗe e science kañe e technologie imo holliti wiide sukaɓe rewɓe janggoɓe gaaw dow temedere fuu noga e go'o tan ñono cuɓi jokka hono janggude ndeɗo jannde annde talki ko foti temedere e capantati yamiroɓe gollitide wiide asugol kange no ɓe ena yamiranoɓe ley mali ɓe ena tetama ɗin talki gam rafigol yuɓgol mabɓe lampa kañi e taƴƴo mabɓe ministre en yanoɓe batu alangéri ɓe ena notima hannde député en ɓe faa ɓe kumpita ɓen hono no golleyi ɗi gaɗira no en gaɗirani enna to alangéri to enna kikiɗa hannde bisimilla moɗon studio tamani hannde woni yituma wuri ñalawma keƴanaɗo rewɓe afrique yambereji muɗum gaɗi dow goto fuu jokka hono hokka miijoji muɗum e darɗe rewɓe kañi e sukaɓe rewɓe ndenno an hano kata banggal yirwede jannɗe ndenno ande science kañi ande kaɓɓiɗe e technologie fuu hada fanda muɗum yo heɓude hakkillaji rewɓe yalla eɓe cuɓo ɗiɗo janndeji keɗe ɗen Ousmane Dicko
rewɓe ana ɗalliɗi e jannde ande kese ley runde meɗen afrique mali du heeraki ko heewi e boomi wonɓe ley jannde dowre jaɓata nawerade toon batte nanguɗo ko wona fedde rewɓe afrique nde wi ana yiɗi waylitidde ɓalal ɗum waɗi so ɓe ɓami sisil muɗum yitama wuuri hitande capanɗe joyi e ɗiɗo ɓerde hollitinde darde rewɓe e sukaɓe fewde e jannde ande kese ɗe fa warde e jogola gollirɗe muɗum fa afrique heɓano huncira hoore yo wadde fa rewɓe kuyana jannde ande kese ɗe yo wadde du fa laamu e hoore mum huyana ɗum fa ɓama aadi e sembinde golleji fewde e jannde rewɓe e leyrunde meɗen afrique ɗon ko diallo kama sakil ba hoorejo fedde OFP nde holliti e wima ko fande ɓooyi ko jannde sukaɓe rewɓe huyanaka yo batu fedde OFP gaɗɗo Dakar hitande 1974 nde heeƴi ñalade ñande capantati e goho lewru juillet waddene ñalade yitumo wuuri jannde rewɓe fewde e ande kese yo wadde fa rewɓe dokkodira hakkillo kalda du e laamuji mumen fa kala ko tiiɗi e batte jannde mabɓe heɓano huncoro
gaññaloma keƴanaɗo rewɓe afrique rewɓe mali ɓe ɗo jiidi hannde ɓe mbi ande kaɓɓiɗe e science kañum e technologie jaata caggal rewɓe jannginowo jannde dow dowreru kesanugo holliti Sira Bathily wala ko rewɓe hewɓe calorto suɓade ɗe ande kina tiɗallaji finatawaji e newsuji ana pawi e dow mabɓe keɗe ɗen Ousmane Dicko
wona suɓade ko yaafi rewɓe ɓuuri tinnade soɓe puɗɗi ɗi janndeji ande kese yo noon tabba men wori ni watta so rewɓe cuɓoɗo yaafi so yaawi tilade e jannde e ley jannde ande kese ɗe woni ɗoɓe kewa tiɗallaji soɓe tilike so min mi laatike misalu hannde mi yiɗa gotu mbako e ley e majjum miɗa yiɗi honoroɓe am kewa hen saabu so aɗa hen aɗa jogora yo a debbo kala haldi mi watta honono worɓe garata noon golle am gondumi ɗum wona kala halako
gawon koɓe du gaɗi yambereji yituma wuri ñalade heƴanade rewɓe afrique ɓe koliti ley jiide mabɓe ɗe ena wiide sukaɓe rewɓe ɓe ena nan hanko helloji facebook ɗi tan gaɗi hajeji muɗum en hoorejo service kumaniɗo yirwere rewɓe e ley région gawo ena mbiyeteɗo karantaw maria mayga o holliti wiide dow temedere fuu rewɓe noga e go'o tan cuɓoto jande science e ley mali nden e ley région gawo kere ɗen barke sisi
talkiɗi académie neldi men ɗi sa ƴeewi temedere fuu noga e nayyi woni yettiɗo sa ƴeewi hakke keƴanaɗo rewɓe ley calɗi ande kaɓɓiɗe e science ana famɗi fa sanne sa ƴeewi ley wakkati joni o eɓe gondi hinnade e ande kese technologie ɗe facebook tanno ka miɗe miila eɗen kaani fiide dabareji tendiniɗi fa rewɓe anda nafa ande kese technologie ɗe saabi homo fuu hannde ana haani andude ɗeɗo ande
nden no holliti député en ɓe nelani ministre yanoɓe alangéri hawrude batuto en ɓe nelani ɓe alkamsar hannde fa ɓe jiida e dow hono ko haala ton ko ɓe pammina ɓen ɓe kumpita ɓen ɗum hunde fuu ko laati tiɗallaji na hunde fuu ko laati koɓe kawri e dow muɗum to en ɓe kumpita ɗum en eɓe kumpiti ɗum député en ɓe dow ɗiɗo golleji an haala ko tawi no ɓe jarini en kala fa ɓe kumpita ɓe no laaɓiɗi kala ko futi talki yamirore temedere e chapantati dartirde yiga noni yiga ka darto no hon asugol kange tetama jomu en sabbe kulitama be tabaki hunde fuko den nokuido be kani asude do kanye e hunde fuko lato lampona en taje ko be kanno yobude lamu o barke landondiri e kango beteda asimi sidi be bajo todo ministre yiga ju en okede den barke
si la surface son gelé
comme ça ngiri ni nokuji de fufé goto wawa gollirde de kasen dun sabi sa ewi a tawon nokuji de fufé inde mabbe winda ay so dun ne yeyi yeso so yimbe kaybe wari fa watta hen jawdiji mudon no gollira nokuji itirde kange de mede mira nokku hebata kedo be kokete ay dum wari so men pamidi do anniyaji fa men keba no men hawjoro fa gasa nokuji gollirde de ay dun wana hono bi leedi ndi wana hono kodo yido golleji ana immani heedintinde nokuji gollirde kange de neddo fu mo wala lay sariya direji di a tetete nokku mada o ay dum men ngadiri dido golleji fa men doma hono golloobe heybe ngaroobe fa wata jawdiji mudan e nokkuje de dum men joodiri meden domi hande sa ƴeewi ko hewta e nokkuje de njaajeefi miidun ana yaha e ujunaji 13 kiloji ko heba ay dun men doman hono yimbe heybe ngaroobe fa wata jawdiji mudun e nokkuje de men doman be tawende be ngari fu meden baawi hokkude be nokkutobe golla meden baawi gollididde dum ana immani fiide dabareji kesi fa hono jaabuuji tendini di hewtele di golleji
hande sarti nanu gol talki gagnondiral bameteebe fanane service be haadata e mudun ana foti sukaabe ujunaji nayi woni daroobe fa ka ujunere e temedere e chapantati e dido mabbe tan woni hanbe bamede fa nata service ana foti milioji temede joyi woni ko nata tan Ousmane Diko lalondiri Ahmed Mohamed Yahya kumanido kabaru ganyundiral islamen ngaje le Mali kede de Ousmane Diko
ministre golloobe leydi men ana wondi e dabareji fu fa daddondiral hikkangal warano fewri pati burdi naldu wada hen andube jaati ben keba golle laamu gouverneur en region ngaji di fu kalanama garano fewri mi micintina on laamu o bami sariyaji kura fay lebbi didi beydande haybobe kanye yertobe bindi fa warde e walobe dum fu jobdi dum fu yo wadde fa walla daddondiral ngal warude no yirra
denno jande journaliste en dinna chrétien en mali be en timmi kenye ebe putuno yimbe temedere iwrube leede kurdo runde afrique nde en nabbe kumpitama do golleji mabbe di no kaani yarude e leydi naka en wartirde jam le kawral afrique du e fu denno jande waror an hande waror nde en du an hande wade le leydi tanzanie denno ko warato ko en matama yimbe wadube finde e leydi ndi en e nokkuje maha e inde mudu en puddi halkade denno television africable kanyum bami adi moƴƴintinde yoga e den nokkuje hono independent comme kurma kanye e wugandu raneru an han ko tawede Abdul Karim Kamara anditirto do Kamaral kanye e tour Afrique do en fa yotto hono do e nogay didi lewru septembre warawdi Mariam Mayga kanko mo landondiri e lasana sisse kanko won hoore jo service finata way e ni suud leedi bendi kedo den barki sisse
très belle initiative
eden kani wallude di anniyaji faadi yenta sabu sa ƴeewi di anniyaji dum woni haybude findeji kulleji adi meji di mede mida dum yo hunde lobbere fa sanne sabu eden tawa di findeji le finata wa meden o eden kani haybude di fa sanne haw jaade di ana wajimbini e meden kasen dun o golle ana nantina jawdi kewndi fa sanne e yimbe golloobe mudun andon dun menen gollirde amende ndo gollirde famarde nde wala be yimbe fu kam de miile ko ministre o wi ko dun tan woni hala labuka dun woni en fu ndokondiran juude kay ben findeji meden
se koti region ngaji mbi kolita beta hande kulikoro puddi e puddi jangine to rewbe do goddindira limu le Mali imo holliti do temedere fu sukaabe sappo e jeena mayan gilebe kibina duubi joyi beta hande batu janyeli kagitaade kuccala puddi do dabareji ngurdam loban be ngada golleji e hejjon woni fu jokka heynin tingol garuje mabbe to en kan fa yoton kaagide be kadi gollirde di golloobe le cuudi e region ngaji jomforoji kuccala be en puddi to en tuddude to ledde ko fudi temedere beta hande e mabbe miri o en kanyu rodi almusada mudum be bamay anniya ju tutiddo ko fudi temedere tati e ledde e leere e le galure nde ko fudi sukaabe tumudu chapantato puddi janginede do bure leydi yanka ko mojjo den no dedo balen gana jeyal lamu e dunne rage kanye ames kanye kambe bamdi anniyaji maudi fa dun tabitato on jarama en kedade. Thank you.